yande joy no wittodi e mintaji chapande tati nani habaruji menni e fulfulde dimin ummu Umar Janganta dere koy kibaruji menni hankini gallu nyemay hebi tobo mum mango arana nonni tobo gaddugo bonon dagider bangeje kewde do der gallu nyemay tuugal ni bi enni AstraZeneca noni kisnongal himbe nyaw coronavirus ni no der jaccere del leydi Niger hore jo kawji do e filla kure de ko hisinta himbe na wallaji nonni de ministre hawjini e cellal bi beledi nonni no hokkam min faman der kibaruji men yewtere men pindinol handen yara tanamin nonni himbe dillo wombe leyden mum en no jaha leyde larabube nonni hano no be jartirto sahara on nonni on nanan dun tobo gadaango hankin der gallu nyemay waddi satarmaaji kewdi der bangeje gallu nyemay gon nonni hano bobiol der commune gwaabo ko reegi dubbe be pini der diyam no der baale mabbe nonni kalowo do inde jom bangere bobiol o wi dun hana kan woni arandire nani famaka garba sale hokke jaadi min asmana shina
wallahi situation karayir go hino
wallahi le fi o min tawa der mun gomnati e hore mun no andani dun wakkati fu se ndiyan tobi na min kebu irsa dormo idun woni e tefanede mosola non ko jida ndiyan dan tobi gam facebook o mine e company valimo gondi do wombe no gada golleji dim be ngari yewde no fi on wonno yara badeji din fu kewi ndiyam nangude do faya dow don fu tolimata badeji didi tati na ya barende fu atawan dun le ndiyam ndiyam nati der baade du no wadam bonanda faybe di der ndiyam tawa ko andudon du mbewa yida ndiyam mer noddama halanet
kay no bayin kinya suba hadi idi hino in merche
min jurnoto der bangere kirkisay arrondissement jobo himbe gombe hadde mayo no tefa no watta ko diyan dan wurtine der baale mabbe nonni to moy fu no wonno wada bawdo mu gam wurtina diyan dan ali alzuma no der goto der himbe be diyan nati der baaleji mabbe nonni nani famaka asman shina yewtidi e mabbe
bikini arokan kaayri goni ga
tiyam dan hanki miden e doingol non sai min ji dan wari dan nati do amin digol paddorgol diangol jitongol nimbe meri ngari e wiide mojjinigol be jowi korka iri do magol amma be mabbitayi laabi ndiyam dan yawno gineji amin din jowori yasin tiyoji lawol ndiyam dimmi mabbiti dan wurtole baadeji amin gam wana ndiyam mayo nyamimi goto ndiyam jol banga bana gaway wara nata kirkisoy kawar juri do am denne miden kettinani Allah se be ngara fondi tide non kay be ngara se be ngarta dum min accata ndiyam dan nata le baadeji am
isina ngam furi winde da
mi jahal leedi tawa dun do departement Cintabaraden tawa kana region tawa tobo gadaango jemma nogay lawri jiye waddi bonon daji kewdi fa he golobi dun do de yonki fu woni juway no wahid imba meremo komin Cintabaraden fantini komiti hawjine e filla bonon daji diyam yehi der wuro gom gan nangana himbe be diyan dan nyami alamin washar yewtidi e Wahid Imba.
C'était une pluie à hauteur de
No juwande ndiyam non tobune ton eterde ndiyam chapande jeegom e joy woni ko e baade chapande jeetati e jeegom ndiya nyaami ton nimbe be bononde o hewti no keme jeegom non e dido cuudi chapande jeetati e jeegom chaami ko kuuji chapande joy e nay hawtaade e butigaaje didi e tendere wonde jaangal wadama e yaade jeewoyde o bononda der wuro kiloji mun sappo e joy yanange Cintabaraden hakkunde Cinta e Dambuta bei hamre e chapande tati e joyi kamben tawa ko wati ko lati nimbe nayo kamben jeedi bibbe wuro be ballirama farfukkinal hakkileji mo e min jeyi wurtinoide ndiyele le baadeji de
ki de lo dans de concession
balde chakititi leedi Niger no tawra e jaccere kural AstraZeneca kisnowal neddo nyaw coronavirus noni der nokuje tot kural gal wadeti docteur Hassan Abdul Nasser horejo kawjido e kure kisnoji himbe nyawuji nonni de ministre hawjini e tellal bibbe leydi o holli wiide ni laabi joddinama nonni ko waddata hano kural lawol didabul ko watti nonni Rafika Attaher o yewtidi e mako nani famaka o hokki ndo filla kural gal
depuis qu'on a commencé
illa dum fuddi tufude himbe batte ko hisina be nyaw coronavirus era o leydi Niger iri batte didi kannimi gonu en gollida Sinopharm e AstraZeneca Sinopharm o kay miden bawi jogade dum min gollida dum fa hitane dubi ujuna didi e lasu e tati amma AstraZeneca o kay lebbi tati yaade lebbi nayni gadam seni keso gon wadde wadi wakkati gon kona ko min gadani himbe pirtol ko e ko min kebe e burti sanne wadde tufede dum du sabi ko min jawti dimma himbe ujuna jeego be min kebi min bi min durwan tufede AstraZeneca o duuda ko hoddani min laso e jeenay lewru juillet du dem batte de en dem batata dum du sabi ko min bi to min gollida ko hori dum endan no gina fa dum kanta min keban du fa hande godde gaddoje
Cede gafeje no woni tan no beydo der luube commune Motagazar département Belle Yara région Tillabéri Alhaj Dine horejo fedde lumobe Belle Yara holli ko waddi jada gafeje de no der mabbol keri leydi Benin e leydi Burkina gan duudal gafeje no juure der leyden don Hassan Mumuni nani famaka o yottidi e makko
Shendei wo gay ago manci
cadale den kai wana der belle yara tannon le Niger fu no foti dun tawa lawol bene mabango ngolo kambe Burkina Faso no ngure Niger fu yutana bene Burkina Faso e Mali Burkina gondo no wada nyamdu ondo gomnanti wona nangani dun bene du gomnanti mu en wona nangani dun denne seni mi den gidi hebande rafongo mosola gomnanti nangana min sakuru kamanari wana na hande ujinaji jeegom gawri no sonne bud ujinaji joyi e keme jeegom bayeri bud ujinaji joyi e keme joyi wala cede mu halal galluma fu cede den gonnino beydono sana Allah wallinim be gomnanti kay wawa waddande dum masala komin elatani Allah waddana nimbe ko yirnda lemun hokkanim be dungu lobbu
amaburi kaba banda
komin mo bazaga no tawa der departement mo birnin konni hitane fu rafinaral notnata chakadurobe heremobe fuddol dungunonni hitane hikkade mer mo bazaga hodiniya yaha der wuro gon gan wadana sengoje diddin fu tindinoje do jonde jam manu ibrahim mer mo bazaga o fantini jadimin asumana musa
en ankati sha'anin da ma
do filandungungu wakkati mo tayen do endan no tawda e chadale dun sabi min gommi ni gada tindi yaade himbeje ben endan ko boya dun da ni hecci kenyan mi hora mi yeyi der gure ladde nokkuto durobe ngoni mi wadna be tindi e firtugol ko e mabbe e do fi on endan ko jami ton du mi tawi durobe en ba ko tawandungu jippeke be keddi faande der gese den endan to dun dun e haana min kollibe be kinno be kabaniya kambe be kota wayla dun won ladde to be durton enda tombe itana gam batte hono jodo wade wakkati hono joni woddu fa handen ba kambe remo be be kanabe ko da baybe tokkina be ngatta der gese den enda min kollita be labi no wodi se bonanda wadi noy watto ko dun heba mosolo do mun dum moddina hakkuni himbe den non ne kambe remo be ko mabbe ngala fu lawol hono be ngatna ko mabbe sariya on
ko gobi kasdo kido ka a hannuwan su
sarusi hawjini e filla hano durngol der region agades be gadi tugal ko dabbaji pamari dun do lebbi jeego be gadi dum tugal non ko hisin tadi nyawuji dabbaji horejo on o fantini Boubakaram Hamani o fantini Jadimin Anise Karim
en termes de chiffre de vaccination
para tugal ko min gadi ko hisinton dabbaji endan nyaw ko nangoto buce dabbaji ko rabo dirdin endan dabbaji mawdi endan nini to final ujunaji kemenai e chapande tati didi e chapande joy e nay damuci ko ndan min tofi ko hisinton dun jukke de endan ko watto damuci million go o e ujunaji keme didi e chapande jena e go o e damuci chapande jeego e nay dun wona se jewama ko hanno tofi dun endan fa deki jeedi do hemre gelobe to kondan min to fainan gelobe junaji no gay e kemtade chapanne e nay kandu ko jinto dum appe den endan se hisama durobe jeybedi be enda wonana himbe ujunaji no gay e jeegon e himbe kemen jedde chapan tato en jenaayo golleedi min gaddi to konna fu di balli durngol yehi yeso e len no
kudde en development de l'irrigage dans la zone
ko burta himbe dillo ambe leede mu en no jaha leede larabube ni kambe kemi joy be leddi Niger kambe diwa leddi Algérie be gadda Agadez be jowa kenga alkamisa noga e didi lerojie wadi wakati ko horebe Agadez gala no ko yetedirka himbe be nonni ngam ngortirol mabbe der wuroji mabbe no horejo kawjido e fi mursereji kewtotodi himbe e fi rafike jornan harande be jewtidi e mabbe moy fu woytrake e ko wonno nyama berne mum
anka illa min gadda do der kogol no kure itenade dillo wambe leede mu en no jahleede tuba koobe wartirtebe tamal min garde dum do enda do agade sudu wala mo min andi lambaji himbe amin fu no der telfongaji amin telfongaji didu te tama to noy neddo te fira balla wuro
mo wonde kanka gida
anzi e gaddimi e jowi min do wi amin ko jataake gam min gala cede lore onki jonkay jonde do hebi mi
anan ko
jama'are mi ado wama ton enda min gaddama do enda agade min gala ba tammal gotal gal min natira lore min kota sey ni min jodo do ande min hebibbe ami miden garbina fa nyande Allah hoyni kumin kota
kudin da zamu tai
yewtere men pindinol ni handen der wuro Agades talata fu himbe dillo wambe no ummo don Agades ibe jahalede larabube be yarto sahara on gada lawol lamu leydi hadi wittinol himbe dillo wambe himbe dillo wambe no keppa yonkiji mabbe fadde babbe jottoyto Mohammed mamma o jurake to loreji hano jehoji der sahara o nani famako o waddani min
antawa kanani wurtor gallure Agades do lawol jehowol dirku nokku to police be gallurne endan darto dum wadi yande jeego Allah sara wakkati no endan mo mobilaji ko watto sappo ngarto don endan gam batte hojude dillo wambe be nata e lawol tenera tidungol endan atalata fu won ko dum watte e dum telsido mamman Bukar kanyo hawji tesam o endan tawe don endan e le wakkati mudum gam mobilaji di jewtine
go wonnanda muke ngarki aminki kora mudum woni nangande lamu min pama moy woni no nata moy won no wurto yalanim be bibbe Niger non kaden min jidana windude inde mabbe ciagal majjun no wodi dereji di min bindata hokkude awjolore on galloreji di der talde pecchata mbito se kolore kan yeyte san hojoyde talki Napoli siji di ngadi widagol ndari ka sako korboni gon wala der makka den be accete tokkitade lawol ma
du continue taraga soji
min potte mbitedo Saratu fu suka debbo jiado chaado waleedi maradi naati mobel joddake wonono mo ya fami sirata leedi libbi to gori dum
ni daga chaado
chaado dumi mido fa'i mi sirata to jombaade am kanko wi mi wara mido woobi yaago jaaki an dida bere denni hana chokaaki pami walla to o woni fu mi ata wadirka mun biski kuskus e kosam e diam kando min gatti der bidoji mawdi mawdi gam min kiba ko min jari do lawol balde amin nayni to min anda ko hoddi gina
bande zami ba
kambe wombe ne ja e galdo jahangal der tenera jahangal no latingal no wodi sikka sikka ji sane yerno mamman Bukar horejo tesam o haliri
wonno mutane to ko wanda sunata
der be nimbe no wodi yobe dirku jado e libi be fudu no bibbe leydi Niger no amma miden nana e be tokkira lawol gon witorade
no ni wanda suna bi
tani warbe kay ko heewi e mu en fu gona no ja leede larabu magareb nawde leede europe rew ben kay ko duude mu en fu ko dillinto ni woni talaka ko he pere yerno jom andal do fi jonde bibe adama be abdudam mallam haliri
il y a beaucoup de parents
wodi sarobe hewbe be anda chadale ko tawa der dillidu du to mabbe hanu nafaka gon be goni e be ji'a der mu hojobe misali rewbe e sukalo ende hebube nafaka der majju
mes aventures
mobilaji sembenteji kay won ko hojoto himbe dillewambe enda yorno horejo tesamo enda holliri o mobile du fu hoitanani himbe no gayo e joyo
do min dandata habaruji men e fulfulde seyde lamdo holli min jango min gaddan habaruji gom min jotnotomo sabien kirten to jam hirti